Simon Tony was making the run, but it was well stopped by the City defenders, and now they can try and break with Erling Haaland, who could be in on goal here. This is Erling Haaland.
Coutinho trying to squeeze it in, and they have scored! Erling Haaland! So often the hero for Dortmund! And maybe a chance. Can he turn? Could save!
It's Daddy again.
Kupa moyo wangu na upendo, I love tayali. Iliacha pagawaga na walembo, mie mbona tayali. Isha kupa mamlaka kwenye pendo, I love tayali. Usha sema sitobaki na pengo. Masikini moyo wangu, mimi ulijua mapenzi ni stare. Ujana wangu lakini au niseme na ponzwa na bare. Mguza asila kidogo, mingine yanaongelekana. Kuna muda nitoka kidogo, ila nafasi yako ipogo. Kuna wakati nilikukera saa, ila waliongeza uongo.
Wale
wale wale walisema kwako nimepotea.
Wale
wale wale wakanipa mengi ya umbea.
Wale
wale wale walisema kwako nimepotea.
Kukicha, wanga ndo na wapa mipicha, watakutumia dipicha, wanachotaka kutuachanisha. Katulia hapa mbele ya kanisa, kuracha kututenganisha. Wapuze ya wanajipia, na manisha, punguza pressure. Wao wako bize na trend, mimi niko bize nawe. Peji za udaku za watesa, leo tuwegeze tumekufa. We are don't care, si wanatafuta cha kusei, tuape wakadanganya ne. Kati ya Kimara ambezi, siza mori mpaka Bombay. Tubandike bango lenye picha, kiwana kapete na kuvisha. Acha waonge, bando lao tulicheze, tukiwa geto tuwazome.
Mguza asila kidogo, mingine yanaongelekana. Kuna muda litoka kidogo, ila nafasi yako